kuniuliza wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza alinangata matamshi kamependeza kupitiliza wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza alinangata matamshi Singida Dodoma ma 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 Twara na Kigoma ma 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 Singida Dodoma
Pande za nyumbani, wanajuaga bebe ni nani Akipita na tingisha, wangutoka zamani Kazutobo kama zidani, chenga nyingi ntafungisha Kana wakagizani, nakapakata mbaka mezani Kote kote napigisha Baby watagwan, katotoke tukapo njiani Uhakika mezi tisa Roke! Wakinita buzi ni chune, tena ringa kidogo Ongeza mwengwe mikogo Wakinita buzi ni chune Tena ringa kidogo Papi ya miruzi wanune
Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Singida Dodoma ma 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 Twara na Kigoma ma 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 Singida Dodoma ma 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 Twara na Kigoma ma 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 Mad girl Nyuka upendezi vunja kabati Inuka na uchezo kone wa chati
Lala kifu wan baby deka Sikie moyo wangu vile unavyoteta Nikikupa mambo fun, unacheka Kasa uteka chumba, unabweka
Lala kifuan, baby deka Sikie moyo wangu vile unavyoteta Nikikupa mambo fun, unacheka Kasa uteka chumba, unabweka
So let me say it Wakinita buzi ni chune Tena ringa kidogo Wapi ya mirusi wanune Ongeza mwembe mikogo Wakinita buzi ni chune Tena ringa kidogo
Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Singida Dodoma Ma, 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 ma Twara na Kigoma Ma, ma, ma